Barua mane Paulo ondiko ni jo Galatia. Jo Galatia, achiel. An Paulo, ka achiel gi owete duto ma wan go wandiko nu un kanyakla mar jo Kristo man Galatia. An Paulo, andiko kaka jaote ma ok teko mar dhano emoketo, nikech onge ng'ama ne oketa jaote, to mana Yesu Kristo, gi Nyasaye Wuoro mane ochiere oa kuom ji motho ema ne oketa. Ng'uono gi kwe moa kuom Nyasaye Wuoro gi Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu. Ruodhwa Yesu Kristo ema ne ochiwore owuon nikech richowa, mondo reswa e piny marach ma kawuono ni, koyie timo kaka Nyasaye Wuonwa dwaro. Duong' obed ni Nyasaye nyaka chieng'. Amin. Awuoro kaka uselokoru piyo piyo uweyo Nyasaye mane oluongou kuom ng'uono mar Kristo, kendo koro uluwo wach maber machielo mopogore. To chutho onge wach maber moro machielo, to nitie jomoko machandou katemo loko wach maber mar Kristo obed gimoro nono. To kata ka ng'ato dipuonjou wach maber machielo ma ok mano mane wapuonjou, bed ni en wan, kata mana malaika mar polo, to Nyasaye mondo okuong'e. Kaka ne wawacho chon, e kaka medo wacho ni, ka ng'ato puonjo wach maber machielo mopogore gi mane uyudo, to Nyasaye mondo okuong'e. Koso uparo ni mano nenore ka gima adwaro mondo abed malong'o e nyim dhano? Oyo, adwaro bedo malong'o e nyim Nyasaye. Koso uparo ni adwaro mondo dhano ema obed mamor koda? To kada abed ni pod atemo timo kamano, to da ok abedo jatich Kristo. Uwetena, adwaro ni mondo ung'e ni wach maber ma alando ok owuok kuom dhano. Adier, ne ok ayude kuom dhano. Bende onge ng'ama ne opuonjago, to Yesu Kristo owuon ema ne ofwenyonago. Nyaka bed ni usewinjo kaka timna ne chalo kane pod aluwo dini mar Joyahudi. Ung'eyo kaka ne asando kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye malit, ka atemo matek mondo atiekgi chuth. Kendo kaka ne aloyo mbesena mathoth ma Joyahudi e tich dini mar Joyahudi, ka keto chunya e tim kwerewa. To Nyasaye, mane owala kane pok onyuola, ne oluonga kuom ng'uono ne mondo atine. Kuom mano, e kinde mane oneno ni ber mondo ofweny na wuode aland wachne maber ne joma ok Joyahudi, to ne ok apenjo dhano gima onego atim. Bende ne ok adhi kata mana Jerusalem ir jogo mane okuongo na bedo joote, to mokuongo ne adhi e piny Arabia, eka bang'e nadok Damaski. To kata bang' higni adek, kane adhi Jerusalem mondo ane Petro, mi abet kode kuom ndalo 15. To ne ok aneno joote mamoko, mak mana Jakobo ma owad gi Ruoth. Akwongora e nyim Nyasaye ni weche ma andikonugi gin adier. Bang'e ne adhi e gwenge moko mag Syria gi Kilikia. Indalogo kanyakla mag jo Kristo man Judea ne pok ong'eya gi kita. To ne giwinjo mana ka ji wacho ni, jal mane sandowa tinde lando wach maber mane otemo mondo tieki. Kuom mano ne gimiyo Nyasaye duong' nikech an. Jo Galatia 2. Bang' higni 14, ne achak adok Jerusalem, ka wan gi Barnaba kendo Tito bende ne wadhigo. Ne adhi nikech Nyasaye nonyisa ni mondo adhi, mi achokora gi jodong kanyakla mag jo Kristo kar kendgi, kendo nanyisogi wach maber ma alando ni joma ok Joyahudi, nimar ne ok adwar ni mondo tich mane asebedo katiyo, kata ma pod atiyo, obed kayiem nono. To kata mana Tito mane jawuodha ne ok ochun mondo ter nyangu, kata obedo ni ne ok en Joyahudi kamano. To mak mana jomoko mane obiro kanyo kawuondore ni gin owete, ema ne dwaro ni mondo otere nyangu. Jogo ne obiro ling'ling' mondo ochera ne ni thuolo manade ma wan go kuom bedo jo Kristo, nikech ne gidwaro loko wasumbini. To ne ok wayie winjo wachgi kata matin, mondo adiera mar Injili kik lalnu. To jogo mane nenore ka jotelo ne ok omiya wach moro manyien. Awacho ni ne ginenore ka jotelo, nikech ok adewo gima gin, nimar Nyasaye ok odewo nenruok ma oko mar dhano. Kar kelo wach moro manyien, to ne gineno ni Nyasaye osemiya tich lando Injili ni joma ok Joyahudi, mana kaka nomiyo Petro tich lando Injili ni Joyahudi. Ne giyie ni Nyasaye mane omiyo Petro teko mar bedo jaote ni Joyahudi, Ema bende ne omiya teko mar bedo jaote ni joma ok Yahudi. Kuom mano, Jacobo gi Petro kod Johana, ma ji oyiego ni jotelo mag kanyakla mar Jokristo, nong'eyo mich mane Nyasaye osemiya kuom ng'onone, mi gimako lwet Baranaba kod lweta, kaka ranyisi ni wariwore kodgi e tich. Ne wawinjore waduto ni wan wadhi ir joma ok Jo-Yahudi, to gin gidhi ir Jo-Yahudi. To ne gidwaro mana ni mondo wapar jochan, ma en gima an bende ne aseketo chunya ahinya mondo atim. To kane Petro obiro Antiochia, ne akwere mana e wang'e, nikech kethone ne nenore ratiro. Ne othoro chiemo gi owete ma ok Jo-Yahudi kane pok jomoko moa kuom Jacobo obiro. To kane jogo obiro, to nong'wony moweyogi, nikech noluoro joma ne dwaro mondo oter joma ok Jo-Yahudi nyangu. Jo-Yahudi moko mane ni kuno bende noriwore kode e ndhogruok makamano. Mi kata mana Barnaba bende ne ndhogruok gino oywayo. To kane aneno ni tim gino ok oluwore gi adiera mar Injili, ne awacho ni Petro e nyimgi duto niya, In Jo-Yahudi, to iluwo tim joma ok Jo-Yahudi, koro marang'o ichuno joma ok Jo-Yahudi mondo oluw tim Jo-Yahudi? Chutho, wan wawegi nonyuolwa Jo-Yahudi, kendo ok wan jo-ogendini mamoko ma joricho. To kata kamano, wang'eyo ni mako chik Musa ok nyal miyo ng'ato bedo e winjruok gi Nyasaye, to mana yie kuom Yesu Kristo ema miyo ng'ato bedo e winjruok gi Nyasaye. Wan bende waseyie kuom Kristo Yesu, mondo wabed e winjruok gi Nyasaye kuom yie, to ok kuom mako chik. Nimar Muma wacho ni, onge ng'ama nyalo bet e winjruok gi Nyasaye kuom mako chik. To ka wadwaro ni mondo wabed e winjruok gi Nyasaye kuom Kristo, to eka pod iyudo ni wan joricho mana kaka joma ok Jo-Yahudi. Koro uparo ni mano nyiso ni Kristo konyo tich richo koso? Ngang', ka achaka luwo yor chik, ma en yo ma aseweyo chuth ni onge gi tich, to mano nyiso ni an jaketh chik. Korka chik to an ng'ama otho, ma chik owuon ema onego, mondo obed mangima ni Nyasaye. Ne ogura gi Kristo e msalape, mi koro ok an ema ngima, to Kristo ema ngima e iya. Kendo ngima ma koro an go ni, an go mana nikech yie ma ayiego kuom Wuod Nyasaye, mane ohera, mi ochiwo ngimane nikech an. Ok adwar miyo mich ma Nyasaye chiwo kuom ng'wonone obed kayiem nono. To ka en adier ni mako chik ema miyo ng'ato bedo e winjruok gi Nyasaye, to kara Kristo notho kayiem nono. Jo-Galatia 3. Yaye, un Jo-Galatia mofuogi, ng'ano moseirou? Un mane onyisu wach tho Yesu ratiro, mana ka gima ogure msalaba e wang'u kunenoni. Dwokauru ane wach achielni. Uparo ni ne uyudo roho nikech ne urito chik, kose nikech ne uyie wach maber mane olandnu? Bende en adier ni ufuo kamano? Ne uchako ngimau manyien kuom roho mar Nyasaye, to koro uparo ni unyalo miyo ngimano bed malong'o chuth gi teko uwegi koso? Gik madongo duto mane otimore nugi osebet kayiem nono koso? Oyo, ok apar ni mano nyalo bedo kamano. Uparo ni Nyasaye chiwonu roho ne mogundho, kendo timo honni madongo e kindu nikech umako chik, koso nikech uyie wach maber mane uwinjo? Muma wacho niya,
Ibrahim noyie kuom Nyasaye, mi yieneno ema nomiyo Nyasaye okwane ni en ng'ama kare.
Kuom mano, nyaka ung'e ni joma oyie e nyithind Ibrahim mar adier. Muma wuoyo kuom Ibrahim niya,
kuomi ema Nyasaye nogwedhi ogendini duto mag piny.
Kamano ne onyise wach maber chon ni Nyasaye nomi joma ok Jo-Yahudi bed e winjruok kode kuom yie. Omiyo kaka Ibrahim noyie mi ogwedhe, e kaka ji duto moyie bende ogwedhi. To jogo moyiengore kuom rito chik kaka gima miyo gibedo e winjruok gi Nyasaye ni e bwo kuong. Nikech Muma wacho niya,
okuong ng'ato ang'ata ma ok osiko mako weche duto mondik e kitap chik.
Ong'ere malong'o ni onge ng'ama chik miyo bet e winjruok gi Nyasaye, nimar Muma wacho bende ni,
ng'at mobet e winjruok gi Nyasaye nikech oyie ema nobed mangima.
To chik ok otenore kuom yie ngang', nikech Muma wacho niya,
ng'ama otimo gik moko ma chik dwaro ema nobed mangima kuom chik.
to Kristo nowarowa kuom kuong' ma chik kelo, kane odoko ng'ama okuong' nikech wan. Nimar muma wacho ni ya,
okuong' ng'ata ng'ata moliere yath.
Gigo notimore kamano mondo gweth mane Nyasaye osingore ni Ibrahim obi ni joma ok Yahudi kuom Kristo Yesu, kendo mondo wayud roho mane Nyasaye osingore ni nochiw ni joma oyie. Owetena, weuru amiyue ranyisi mar gima timore pile pile. Ka ji ariyo otimo winjruok mi osingore, to onge ng'ama nyalo ketho winjruok gino kata medo e wach moro, kata obedo ni en mana winjruok ma e kind dhano gi dhano kamano. To muma wacho ni Nyasaye notimo singruok gi Ibrahim kendo gi nyakware. Ok owacho ni gi nyikwae, tiende ni ji mang'eny, to wacho ni gi nyakware, tiende ni ng'at achiel kende ma en Kristo. Tiend gima awacho ema, Nyasaye notimo winjruok mi osingore ni norit winjruokno. Kuom mano, chik mane obiro bang' higni 430 ok nyal ketho winjruokno, kendo misingruok mane Nyasaye otimo bet kayiem nono, nikech ka gik ma Nyasaye chiwo iyudo mana kuom chik, to kara koro ok yudgi kuom singruok. To wang'eyo ni Nyasaye nochiwo michne ni Ibrahim e yor singruok. Koro ere gima ne omiyo oket chik Musa? Nokete mondo onyis ketho, kendo mana ni mondo obedie nyaka chop nyakwar Ibrahim mane otimne singruok bi. To bende, kane Nyasaye ooro chik Musa, nomiyo malaika mondo okel, mi malaika nokete e lwet jaote. To kane Nyasaye omiyo Ibrahim singruok, to notiyo kende ma onge jaote. To chik mon gi singruok mar Nyasaye koso? Oyo, ok kamano. Nikech ka dine bed ni chik moro nyalo kelo ngima, to kara dhano dobet e winjruok gi Nyasaye kuom chik. To muma osewacho ni piny duto ni e bwo loch mar richo, mondo singruok motenore kuom yie kuom Kristo omi mana joma oyie. Kane pok ndalo mar yie obiro, to ne wasiko kotweyowa e bwo chik, nyaka chop ne oelnwa yie mane onego bino. Kamano, chik nochalonwa jarit, nyaka Kristo nobiro mondo omi wabed e winjruok gi Nyasaye kuom yie. To koro ka yie osebiro, to tij jarito rumo. Nimar kuom yie uduto un nyithind Nyasaye kuom Yesu Kristo. Un uduto osebatisu kuom Kristo, mi urwako Kristo owuon kananga. Kuom mano onge pogruok e kind Yahudi gi joma ok Yahudi, kata e kind wasumbini gi joma ni thuolo, kata e kind chwo gi mon, nikech uduto un achiel kuom Kristo. To ka un jo Kristo, to kara un nyikwa Ibrahim, kendo un yud mich mane Nyasaye osingore. Jo Galatia 4. Tiend gima wacho ema, wuoyi nyalo bedo jacham gikeni duto mag wuon mare, to kapod en nyathi, to onge pogruok gi misumba. Nikech pod enie bwo joma rite gi joma chung'ne nyaka chop kinde mane wuon mare oketo. Kamano wan bende, kane pod wan nyithindo, ne oketwa wasumbni mag timbe machon mag piny. To kane ndalo mowinjore ochopo, Nyasaye nooro wuode owuon. Wuodeno, dhako ema nonyuolo, mi odak e bwo chik Musa, mondo owar joma nie bwo chik, eka wabed yawuot Nyasaye. To Nyasaye ne dwaro nyisou ni un yawuote, omiyo nooro roho mar wuode e chunywa. En roho maywak ni, Baba, Wuora. Kuom mano, koro ok in misumba, to in wuowi. To kaka in wuod Nyasaye, en owuon obro miyo ichamo gikeni mokano ni yawuote. E kinde machon ne okung'eyo Nyasaye, omiyo ne un wasumbini mag gik moko ma ok nyiseche kata matin. To koro kaka ung'eyo Nyasaye, to moloyo onego awach ni, koro kaka Nyasaye ong'eyou, ere kaka udok e timbe machon mag piny, manyap kendo modhiergo, mondo uchak ubed wasumbigi kendo. Ka urito ndalo gi dwe gi higni kamano, to umia luoro ni mitadipo kane atiyonu kayiem nono. Owetena, akwayou ni mondo ubed ka an, nikech an bende asebedo mana machal kodu, kendo pok utimona gimoro marach. To ung'eyo ni e limbena mokwongo, tuo mane atuogo ema ne omiya dong' mi alandonu injili. To kata obedo ni ne atuo kamano, to ne okuchaya, kendo ne okudaga, to ne urwaka mana ka gima urwako malaika, kata ka gima urwako Kristo Yesu. Tinde to ere moro mane un'go cha, awacho adier ni ang'eyo ni ka dine unyalo, to dine ugolo wengeu oko mi umia. To koro asedoko jasiku nikech awachonu adiera koso. Jomoko go to hoyou kamiyou duong', to chunygi ok ber kodu. Gidwaro mana ni mondo gipogu koda, mondo un bende umigi duong' kaka gimiyou. Pile en gima ber miyo ng'ato duong' kuom wach maber, to ok mana ni ka an kodu kende. Nyithinda, awinjo rem mana ka dhako mamuoch kayo, mondo anyuolu kendo, nyaka chop chwe Kristo eiu. Mano kaka gombo ni mondo abed kodu koro, mondo ang'e gima dawachnu, nimar adhier nono nikech un. Adwaro penjo joma dwaro bedo e bwo chik ka gisewinjo gima chik wacho. Donge owacho ni Ibrahim ne nigi yawuowi ariyo? Achiel ne wuod dhako ma misumba, to machielo ne wuod dhako man thuolo. Wuod dhako ma misumba no nonyuol kuom dwaro mar dhano, to wuod dhako man thuolo nonyuol mondo singruok mar Nyasaye ochopi. To wachno nigi tiende mopondo kama. Mon ariyogo ochung' kar singruok ariyo. Hagar en dhako mane onyuolo nyithinde e tich misumba, kendo ochung' kar singruok mane otim e got Sinai, ma en got manie piny Arabia. Kamano Hagar ochung' kar Jerusalem mandalogi, manie tich misumba gi joge duto. To dhako man thuolo ochung' kar Jerusalem manie polo, kendo en e minwa, mana kaka muma wacho niya,
"In dhako ma migumba mane ok onyuolo, bed mamor. Ting' duondi ko gi mor, in mane muocho kokayi. Nikech dhako ma chuore oweyo nobed gi nyithindo mang'eny moloyo dhako modak gi chuore."
Koro wetena, un nyithind Nyasaye kuom singruokne, mana kaka Isaka nobet. E kindeno, wuoyi mane onyuol kuom dwaro mar dhano ne osando jal mane onyuol kuom roho mar Nyasaye, kendo kamano e kaka obet ndalogi. To ere gima muma wacho? Owacho niya,
"Riemb dhako ma misumba gi wuode, nikech wuod dhako ma misumba ok nocham mwandu gi wuod dhako man thuolo."
Kuom mano, owetena, ok wan nyithind dhako ma misumba, to wan nyithind dhako man thuolo. Jo-Galatia 5. Kristo nogonywa mondo wabed joma ni thuolo. Omiyo chunguru motegno, mondo kik uyie chak ruak ng'utu e jok mar bedo misumba kendo. An Paulo awachonu ni, ka uteru nyangu, to Kristo ok nokonyu kata matin. Achaka wachonu kendo ni, ng'ato ka ng'ato moter nyangu nigi goyi mar mako chik Musa duto te. Ka udwaro mondo ubed e winjruok gi Nyasaye kuom mako chik, to usepoguru gi Kristo, kendo usea kuom ng'uono mar Nyasaye. Wan to Roho emamiyo wageno ni ibiro miyo wabedo e winjruok gi Nyasaye kuom yie. Nimar ka wan kuom Kristo Yesu, to bedo moter nyangu, kata bedo ma ok oter nyangu, ok kony gimoro. To gimoro achiel kende madwarore en mana yie matiyo kuom hera. Ne onwang'o uchako maber. Ng'ano mane otamo mondo kik uwinj adiera? Ere kaka ne osemou? Sem ma kamano ne ok oa kuom Nyasaye maluongou. Paruru ngero mawacho ni, "Thowi matin kuodo mogo duto modwal." An gi geno kuomu kuom Ruoth ni ok norwak paro moro mayore. To ng'ato ang'ata machando parou noyud kum kuom Nyasaye, bed ni en ng'ama nade. Owetena, ka en adier ni pod apuonjo ni nyaka ter ji nyangu, to ere gimomiyo pod isanda? Kada abed adier ni pod apuonjo ni nyaka ter ji nyangu, to kara puonj ma puonjogo wach msalap Yesu da ok ochwanyo ji. To joma chando parou onego dhi mondo orore. To un owetena, ne oluongu mondo ubed thuolo. To kik uwe mondo thuolo ma un gono mi utim gimoro amora mudwaro. To ng'ato ka ng'ato kuomu mondo okony wadgi kuom hera, nikech chik duto ichopo e wach achiel niya,
"Her wadu kaka iherori iwuon."
To ka ukaru kendo ukidhoru kendu mana ka ondiegi, to nyaka utang'. Nono to utiekoru pep. To gima wachonu ema, wuothuru kuom Roho, eka ok unutim gik mangima mar dhano gombo, Nikech gombo mar ngima mar dhano kedo gi dwaro mar roho, kendo dwaro mar roho kedo gi gombo mar ngima mar dhano. Gik moko ariyogo monre, omiyo ok unyal timo gik mudwaro timo. To ka roho otelonu, to ok un e bwo chik. Timbe mag ngima mar dhano nenore ratiro. Gin terruok, tim ma ok ler, anjao, lamo nyiseche manono, juok, sigu, dhaw, nyiego, mirima, ich lit, miero, pogruok e kanyakla, gombo, mer, duanyruok, kod gik moko machal kamago. To asiemou, kaka nasiemou chon ni, joma timo gik ma kamago ok noyud gweth mar loch Nyasaye. To gik ma roho nyago gin hera, mor, kwe, horuok, ng'uono, ber, bedo ja adiera, muolo, kod ritruok. Onge chik makwedo gik ma kamago. Joma oyie kuom Kristo Yesu oseguro gombo mag ngima mar dhano kod herane marach e msalaba. Ka wabedo mangima kuom roho, to ber mondo wawuothru bende kuom roho. Waweuru wuorruok, kendo kik wakwinyre, bende kik ng'ato tim nyiego gi wadgi. Jo-Galatia 6. Owetena, kata ka oyud ng'ato rando katimo gimoro marach, to un ma uwuotho kuom roho nyaka utem mondo urieye gi chuny mamuol. Kuritoru mondo un bende kik udonj e tem makamano. Kawru ting' mag jowadu, nikech kutimo kamano, to uchopo chik mar Kristo. Ka ng'ato galo ni en gimoro, ka ok en gimoro, to owuondore owuon. To ng'ato ka ng'ato mondo non tije owuon, ma ok odewo gima ng'ato machielo setimo, ni mar ng'ato ka ng'ato nigi ting'ne owuon. Ber mondo ng'at ma ipuonjo wach Kristo okony japuonjne, kopogone gik mabeyo duto ma en go. Kik uwuondru, nikech ok unyal wuondo Nyasaye. To ng'euru ni ng'ato ka ng'ato nokamana gima ochwoyo. Ng'at ma ochwoyo kuom gombo mag ngima mar dhano, nokatho kuom ngima mar dhano, to ng'ama ochwoyo kuom roho, noka ngima mochwere kuom roho. Kuom mano, kik waol gi timo gik mabeyo, nikech ka ok wanyosore, to wanake kandalo gik. Emomiyo, kinde mora mora mwayude e thuolo, to ber mondo watim ji duto maber, to moloyo ni jogo ma owetewa kuom yie. Neeuru kaka andikonu awuon gi nukta madongo dongo, jogo madwaro doko malong'o kapakore kuom tim ringruok, e joma temo chuno mondo oteru nyangu. To gitimo kamano mana ni mondo kik giyudi sand madi giyudo ka gilando wach msalap Kristo. To kata mana jogo moramo ni nyaka ter ji nyangu ok mak chik, to gidwaro ni mondo oteru nyangu mana ni mondo gipakre kuom gima otim e ringreu. Anto ok anyal pakora kuom gimoro mak mana kuom msalap Ruodhwa Yesu Kristo, mosemiyo piny ochalona ka gima ogure msalaba, kendo ma osemiyo an bende achalo ni piny ka ng'ama ogure msalaba. Kata ka oter ng'ato nyangu, kata ka ok oter, to mano ok gimoro, to gima dwarore en mana ni mondo ng'ato ochwe chwech manyien. Kwe gi ng'uono obed kod ji duto maluwo chikni, tiende ni jo Israel mar adier mar Nyasaye. Nyaka akawuono, kik ng'ato chak chanda, ni mar mbeli ma an go e ringra nyiso ni an misumba Yesu. Owetena, ng'uono mar Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu. Amen.